Oye, toka hapo mbele man. Men at work.
Kudas blur.
Vitu nafanyaga mta nakaza kamba juu umesha ni tight. Life yangu imejazwa masnish, kitu inafanya ni shuke bay. Siku zote nikipata siamini, miushinda na sifa za kama siwe. Napanga kuvuruga mta, wateja na ngoja ni dead faster. Vitu nafanyaga mta nakaza kamba juu umesha ni tight. Life yangu imejazwa masnish, kitu inafanya ni shuke bay. Siku zote nikipata siamini, miushinda na sifa za kama siwe. Napanga kuvuruga mta, wateja na ngoja ni dead faster. Ghetto ni tough ka movie.
Ni movie.
The strong survives.
Yeah.
Kuna ma ghost kwa streets.
Yeah.
Zaga batula. Napanga kuvuruga mtaa. Nikitoka na rudi na gun. Nina ugonjwa kupenda chapa. Na kofala flani ya kupenda kublash. Stick kekosi kwa lips. Kasha de petero the pan. Na nikundani bidi. Mini kamluya kwa scene. Punguza pupa tu. Buda vijana na trip kudai. Niko no shoot a gun, ni gang wali don't wanna speed your life. Buddha, keep up your land. Mbona ni speed na life. Na niko ndani kwa sin, siogopi mafalo kipoko ma. Vitu nafanyaga mta, nakaza kamba juu umesha ni tight. Life yangu imejazwa masnish, kitu inafanya ni shuke bay. So siku zote nikipata siamini, miushinda na sifa za kama siwe. Napanga kuvuruga mta, wateja na ngoja ni dead faster. Vitu nafanyaga mta, nakaza kamba juu umesha ni tight. Life yangu imejazwa masnish, kitu inafanya ni shuke bay. So siku zote nikipata siamini, miushinda na sifa za kama siwe. Napanga kuvuruga mta, wateja na ngoja ni dead faster.
Nilitrek kumkoli, akalenga, I swear. I don't know she's stupid.
Yeah.
You keep it silent so I need answers. Ni mimi, si wewe. Ni kupili location zo silenge. Ni kufix na vibe before ni left. Ini kudas gang before the right wheel. Skiza, mini vibe na kovetu ndani ya my beat. Wanna flex na my wings, niki flash tricks. You think that I'm stupid on your face. You sipping on my trap tricks. Ni kipin vishet na this nini. Na rada za kuflex mini na ni baba. Make sure mini sort na 50 cents. Recycle, no revival. Refresh on a sideways. You can get some niggas on a hype. Did you balance on your limits? Mini nigga na focus on my life.
Vitu nafanyaga mta, nakaza kamba juu umesha ni tight. Life yangu imejazwa masnish, kitu inafanya ni shuke bay. So siku zote nikipata siamini, miushinda na sifa za kama siwe. Napanga kuvuruga mta, wateja na ngoja ni dead faster. Vitu nafanyaga mta, nakaza kamba juu umesha ni tight. Life yangu imejazwa masnish, kitu inafanya ni shuke bay. So siku zote nikipata siamini, miushinda na sifa za kama siwe. Napanga kuvuruga mta, wateja na ngoja ni dead faster.
Nikiamka asubuhi na sali juu blessings na kuza hata kama ni chali. Kuepuka na trouble ngori cheki juu jeshi na nfuata hata sina bomb. Vitu mifanyaga mta somorio karado sipitwe na vako. Juu cheki nimesharpen my skills. Cheki napiga divide ya bongo man. Cheki you clean karasta fala. Nani anadai ni mpende sana. Vitu ogani kwa street no lie. Nazidi kupanga my life. Na tresia na kam na form walai. Sijana likuwa ile zone katai. Complexity is the nini my z ni life ya mine. Budas katai. Nijana umekuwa na shiro wangare na bado na roll. Na manzi ya bwale na have some fun. Wezi relate you stuck in my mind. Na sisi debate. Wezi debate for real. Check you out of oil, my nigga unazidi ku raise the bills. Wazi sustain your shit na bado na kopa kwa wheel. Check you out of oil, my nigga unazidi ku raise the bills. Wazi sustain your shit na bado na kopa.
Vitu nafanyaga mta, nakaza kamba juu umesha ni tight. Life yangu imejazwa masnish, kitu inafanya ni shuke bay. So siku zote nikipata siamini, miushinda na sifa za kama siwe. Napanga kuvuruga mta, wateja na ngoja ni dead faster. Vitu nafanyaga mta, nakaza kamba juu umesha ni tight. Life yangu imejazwa masnish, kitu inafanya ni shuke bay. So siku zote nikipata siamini, miushinda na sifa za kama siwe. Napanga kuvuruga mta, wateja na ngoja ni dead faster.